Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri 104.3 FM naho mu Burundi turi kuri shortwave kuri metero 19.22 naho kubadukurikira ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko twabibabwiye buhoro buhoro, turagenda tugarura ibiganiro byacu mu ma studio yacu kugira ngo murusheho kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo, ndetse rimwe na rimwe mukagira ibyo mubaza abatumirwa bacu mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi rero raporo nshya y'impuguke za Loni muri Kongo muri iki cyumweru yasohoye irashinja umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite inkomoko mu gihugu cya Uganda kuba ari umwe mu mitwe ikomeje guteza imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri. Usibye gusahura imitungo y'abaturage no kubafata bugwate, iyi raporo ivuga ko uyu mutwe wibasiye abasivili barimo abahinzi, ibagabaho ibitero bimaze guhitana benshi. Mu bibasiwe harimo abakongomani bo mu turere two muri sheferi ya Wanyali, Chabi na Bahema Bonga muri teritwari ya Irumu. Aba barimo ibihumbi by'abaturage b'ubwoko bw'abahutu bakoresha ikinyarwanda bazwi ku izina ry'abanyabwinshi. Aba bavuga ko bakomeje kwitwa guteshwa ibyabo ndetse no gukorerwa ivangura n'abaturage bo mu yandi moko yo mu ntara ya Ituri, bashinja kuba nabo bagira uruhare muri ubwo bwicanyi. Ibyo bibazo n'ibindi byugarijwe abo bakongomani bo mu ntara ya Ituri bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Laura Mugiraneza. Laura Mugiraneza ni perezida w'ihuriro ry'urubyiruko rw'abahutu. Bwana Mugiraneza, wiriwe neza? Urakoze cyane nawe kuba witabiriye iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Nshuti Ntwari, uyu ni perezida wa komunote y'abahutu ahitwa Ibonga, aho ngaho ni mu ntara ya Ituri. Bwana Ntwari, nawe ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Yego, turabakiriye kandi turabasuhuje mukomeye.
Turi kumwe kandi na Hategeka, wiriwe neza?
Turaho, twiriwe.
Yego, Hategeka, wowe uri hehe, ushinzwe iki muri komunote ya?
Njewe ndi muri province ya Ituri ahitwa Iboga, muri ase ya Boga mu sheferi y'Abanyarichabi, aho ntuye ni mu santre ya Busio. Komunote ya Bahutu baba kongomani akaba ndumujenama muri yo community.
Urakoze cyane bwana Hategeka. Mbere yuko dutangira kwinjira muri iki kibazo nyirizina, bwana Laurent Mugiraneza uri president w'ihuriro ry'urubyiruko rw'abahutu ndetse wigisha no muri kaminuza, watubwira iyo kaminuza wigishamo?
Igisha kuri yose igoma Institut de Commerce Yohani, Institut Supérieur de Commerce cyangwa igoma.
Uri igoma, ibyo ari byo byose iki kibazo cya communauté z'abahutu hirya no hino muri Congo uragikurikirana cyane, watubwira ko imvo n'imvano y'ibibazo barimo muri iki gihe ni izihe?
Ni kibazo cy'ubwicanyi cyo cy'ubwicanyi iyo muri igihumbi bibiri na saza aho niba ariko yanditswe ngo ni notes bikire kubera abantu hejuru y'izo ndambara zose zabaye muri Masisi zikaba muri Brito hariho ibikomangoma ng'abasirikari baguze imirima yose bayigiramo amaplantation nuko abantu bakabirukangaho abahinzi babirukaho bavuze babuze iyo baja nuko bashaka inzira y'aho ubutaka buri aho ubutaka buri bwaba ari buri rero bukaba muri Ituri aho budahenze nuko rero abantu batangira gusanga yabane wabo bari basanzeye igihumbi kimwe
Lora mugira neza ndakumva tufite abandi batumirwa muri iki kiganiro ndabizi ufite byinshi ushaka kugira icyo uvugaho ariko ikiganiro ni kigufi kandi ibi bibazo ni ibibazo bikomeye cyane ariko waruduhaye amateka yuko iki kibazo cyatangiye utugeza ndetse muri Ituri aho tugiye gusanga Bwana Nshuti Ntwari uyu ni perezida wa community y'abahutu ahitwa Ibonga Bwana Nshuti Lora mugira neza yaraduhaye amateka yuko iki kibazo cyavutse kugeza atugereje aho muri Ituri aho ubwoko bw'abahutu bwatangiye kuza cyangwa se kwimukira guhera mu myaka ya za 30 kuri mwebwe iki kibazo murimo kimitwe y'iterabwoba cyangwa se inyeshyamba zibatera abaturage basa nkaho batabemera ko muri abanyekongo cyatangiye ryari ubu ibintu byifashe gute
uko murakoze turuko abanyabwisha tugera hano mu gihugu cyane mu karere ka Ituri kuko mugezi wacu abivuze kuva mu gihumbi kimwe na 930 abenshi bari babyatangiye kugera muri aka karere ndetse bakora imirimo yo kwigisha ndetse n'abandi bakoraga n'imirimo y'ubworozi bamwe n'abamwe ariko bigeze mu gihumbi kimwe 985 niho umubare munini watangiye kugaramo noneho uza ahantu bita Imboga ukarere ka Mboga gatangira guturwa uko noneho bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe 996 niho twatangiye kubabazwa no kugira ibibazo batangira kuvuga ko turi abanyarwanda ngo ko turi abantu batagira iyo bava bamwe bagiye baricwa ndetse hari benshi bagiye basabwa mu mawese abandi baratwikwa kandi ibyo ngibyo byakorwaga gutyo leta yarareberaga kuko ahanini byakorwaga n'abitwa aba amere kandi babaga bashyigikiwe n'abajandarume babaga baraguma ku karere nijya nse mu gihumbi muri 2009 niho habaye ibintu bikomeye noneho bashyiraho za bariyeri zagendaga ziragenzura umuntu ufite izina ry'ikinyarwanda nangwa se izina ry'igihutu bajanwa mu prizo dufite n'abantu benshi bagiye bagwa mwayo ma prizo bazira kuba amakarte gabo gusa kandi seho amazina y'abanyarwanda ndetse hagiye habonekaho n'abandi bagiye bafatwa muri ubwo buryo ugasanga ba babata amakarte yabo kandi bakakwa n'ubuyobozi bwa chef de poste yakuzaga amakarte akayaka abantu agamije kugira ngo babone uburyo batwita ngo turi abanyarwanda kuko bashakishaga impamvu kuritwe bigeze kuri tariki 30 z'ukwa mbere mu 2012 niho twagerageje kubibwira leta tugerageje no kwerekana uburyo turi mu bibazo ariko icyo byose ntacyo byagiye bitanga none usanga ugasanga abantu basi barakomeje gutotezwa muri ubwo buryo muri 2016 ho barashe umuntu wacu ariko byo kuraswa ariko n'umuntu wo muri guverinema nangwa z'umusirikari wa leta ariko tumara kuraswa n'umuntu wa leta icyaje kudutangaza ni uko tukimara kubibwira umuyobozi wa gisirikari wari uri aho ngaho aza kudusurira tubwira ngo u Rwanda ruri kure ngo Kagame ntawuri hafi ngo dutabane ubwo nabwo tubyibazaho uburyo batubwiye ngo u Rwanda ruri kure kandi turi abakongomani nkaho batubwiye ngo wenda Kabila ari kure kuko ariwe wari ku ngoma ariko baratubwira ngo Kagame ari kure kandi bivuzwe n'umuyobozi wa gisirikari ibyo ngibyo dusanga ari ibintu by'ihohoterwa byagiye birakorwa noneho babidukorera ntabwo barekeye aho barakomeje twagiye dutwikirwa amazu ndetse n'abandi benshi muri ayo mazu bamwe n'abamwe bagatwikirwa mu mazu leta iri kurebera ntigira ngo tubikoraho n'agace ariko ukabona ni ibintu bikagize icyo bibabwira tariki 27 z'ukwezi kwa 7 umwe mu badepite sinzi niba abadepite twana bavuga gutyo ariko aho umudepite umwe wa hano muri ituri yatangarije kuri radiyo kandise ndetse aha noneho avuga ahamagarira ayandi moko kugakoreshwa gashobora kose bakirukana abanyabwisha nangwa se abahutu bavuga ko ari abantu bagomba kuva mu karere ibyo nabyo twarabibonye kandi bitangazwa n'umuntu w'umuyobozi
bwana nshuti uranyumva uyu mudepite n'uyu nguyu Paul Babangu uvuga
subiramo
depite uvuga n'uyu witwa Paul Babangu
uyu mudepite wakoze ibyo bintu uyu mudepite bitaga Kavayote
yego
ndagonke namwita Davanga Kavayote uwo niwe watangaje icyo kintu kuri radiyo kumugaragara bigeze noneho tariki 6 bigeze mu kwezi kwa 6 2020 babitegetse kuriha ibyo bitaga amajege de residence kandi iyo jege de residence sinzi niba abandusha kumenya ibintu kuko jege de residence ishobora kurihwa n'umuntu utari umunyagihugu ikagombye kurihwa n'umunyagihugu ufite ubwenegihugu ariko icyo kintu barakidukoreye icyo nacyo nisanga ari ihohoterwa ryanjye ritegurwa ibyo bashakaga kuduteguriye ndetse muri ubwo mwaka nangwa se muri uko kwezi hari icyo bitaga collective de mama nangwa se sinzi uko nabivuga collective de mama bishyize hamwe nabo bagatangaza ngo umunyabwisha bagomba kuvanwa muri ituri akirukanwa icyo ngicyo nacyo ni ikintu twabonye cyakozwe mu mateka yo twagiye tubonano igitotoza kwacu ariko noneho umusenyeri nawe wari haza kuboneka n'umusenyeri umwe nawe aza gutangaza mu rusengero nangwa se mu musigiti nawe avuga ko tugomba kuva umugungu tukagenda ndetse ahamagariye abizera yari ayobeye ko bagomba gutanga adushinja ngo twaza ngo turi kuzana debarikanizatio adushinja ngo nitwe duteje intambara mu karere adushinja ngo twaje gufata imirima yabo kugata kandi nta munyabwisha n'umwe uri mu murima gwagata ariwo baje barayitugurisha tubaha amafaranga yacu nacyo twaje tukora ariko umwezi ukaratangaza ngo tugomba kwirukanwa tukava ku butaka bwabo
Lora mugira neza buhagaritse aho ngaho turaza gukomeza ariko bwana hategeka nawe uri aho ngaho mu ntara ya Ituri bagenzi bawe baduhaye ishusho n'amateka y'ukuntu ibintu bihagaze ubu ngubu mu minota mike cyane gerageza utubwire ibintu byifashe gute ubu ngubu cyane cyane ko nk'ayo magambo yakunze kuvugwa n'abanyapolitike ndetse n'abasenyeri asa nkaho abiba urwango muri mwebwe hari umudepite uherutse no kuvuga ko mushobora kuba mukorana n'umutwe wa ADF ibyo mwebwe mubivuga hiki
icyo mu kubesha ni kinyoma cyambaye ubusa dore ubuze uko atuka inka aravango dore ibicere cyayo ahubwo ibyo bakomeje kuja babivuga anariho president Nshuti Ntwari wa komunote yarageje arimo kuvuga avuga uburyo abo badepite bagendaga babiba urwango batwangisha ku moko atuye ino muri Ituri ubwo hari n'indi delegasiyo ndetse yo bakoze abadepite ivuga bari kushishikariza abaotosone cyangwa se bene ubutaka yuko batwanga ndetse babacyaha babakukatinya ase mulipangisha simba mwakombesheje mwacuruje intare ntabwo muba mwarabagurishije ubutaka mwagize nabi kubagurisha ubutaka ibyo byagiye biraba ubwo kubirinduka bakavuga ngo dukorana n'umutwe w'iterabwoba ariyo ADF nalo icyo ni ukutubeshera icyo ni ukutubeshera rwose
hanyuma se ubu ngubu ibintu byifashe gute ubu ibintu byifashe gute aho ngaho mutuye umutekano uracyari muke abaturage banyu baracyahunga
umutekano aha ni muke cyane kuko nagira ngo wenda muri minsi iheze muri iki cyumweru giheze niho umutwe witwaje ibigwanisho wa ariyo ADF yagiye itera inkambi zacu twari tubarizwamo ahitwa ikinyanjojo ahiboga noneho bica abantu ndetse n'ahitwa icyadi bagira aho bakorera itsembatsemba bica abantu ndetse muri abo bantu bapfuye harimo bamwe bacu n'ubwoko bwa bita abanyari aribo batwakiriye bakatugurisha imirima noneho ayo moko abonye ubwo bwicanyi bubaye yihuriza hamwe yihutiriza hamwe muri rwagwa ngo bari barashyizwemo kuva kera kose bavuga yuko ari twebwe turi kubica ubwo batangaza ku mugaragaro ndetse bagira n'abasoresore n'insoresore bategura zo kutugirira nabi ubwo inkambi zari zizwi na leta yuko ziri aho ngaho barazisenya abantu aho bagiye birukiye bagahura n'abo basore bakabicira iyo ngiyo kugeza ubwo hari umugabo watwikiwe ku bitaro ndetse baramwica agwa mu bitaro aguye aho mu bitaro intumbi ye niyo bagaragaje ariko ntabaje kuyibonaho nibo bamwihambiye kugeza n'ubu ngubu twabuze abantu benshi cyane muri iki cyumweru aho iyo ntambara ibyo bitero bya nyuma biheruka by'abo ADF bagera muri 75 ndetse barenga kuko abo bose ntabwo twari twababona bamwe bagiye dufite amakuru y'uko bamwe bagiye nk'abana bakabafata bakabatuza mu mawese abandi bakabikiriye mu mashyamba iyo birukiye ubwo tumerewe nabi ubwo bikimara kuba gutyo abantu birukiye ahitwa Malibongo abandi birukira ku Butiyo ariho nduye kuko hari FRDC abandi birukira isabi kwiyongera ku nkambi yari hari kumwe na Monisco noneho umutekano uracyakomeje kuba mukeya kuko dusa nkaho turi mu kazitiro nta nubwo navuga ngo dusa nkaho turi mu kazitiro ahubwo turi mu kazitiro uburyo bwo gutembera umuntu akaba yagenda akagera ku centre ya Kinyanjojo cyangwa se ufite ibyo ugiye gushakayo udaherekejwe n'umusirikare wa FRDC ubuzima bwawe wabubura kandi wishwe n'abaturage b'ubwoko cyangwa se ba komunote y'abahema
urakoze cyane
ni mukeya cyane
ego hategeka urakoze turaza kugarukaho ariko reka tubaze Laura Mugiraneza perezida wa Congo Felix Tshisekedi mu minsi yashize yatangaje ibihe bidasanzwe mu ntara za Kivu ya Ruguru ndetse n'intara ya Ituri ndetse anakuraho abategetsi b'abasivili ashiraho abasirikare mu rwego rwo kugerageza kugarura umutekano muri izo ntara uko arebyiri kuva ayo mabwiriza agiyeho hari icyo mubona bimaze guhindura mu magambo make cyane
urakunyura karabona kugira ngo nawe urukurikirane iba muri Ituri na hano muri Goro Kivu yewe atangira kiyaho ubutegetsi bw'abasirikare nda kintu twareze cyahindutse ahubwo n'abandi bari kwicwa abandi bakagabana mu ishyamba rero ubutegetsi bukomeje muri Ituri ariko rero ni ukuvuga ko ubwicanyi nda ari ukubwira ngo buje ari uko ubutegetsi bw'abasirikare buje ahubwo ni ukubera bwategura kugira gutera tera rwanda tubona ko guturuka ibigenasira afuperi ya rurade Joseph Kabila abantu bapfa amoko yakica na hano muri Congo nda reconciliation national yabayeho n'abandi bavuge bicare baganire bafatibafata igitekerezo kimwe gushaka amahoro amahoro nyayo nuko rero tuvukire mu kibazo tumbabije kuva gusegedi yashaho ubutegetsi bw'abasirikari n'amakimbe tureba kigenda ahubwo nitanga kubona ko ahubwo ubwo ashyizeho abategetsi b'abasirikari niho ikibazo kigenda kiri kuremera ariko rero mukamenya ko muri Kongo nubwo tuzaba muri Kongo mede neza ubundi kugira ngo amahoro aze nuko umutwe w'ikibazo cya FDLR yatwirikira ko abari abanyarwanda tukaba turabuda ukavuga ngo abanyarwanda bavuge rero nibo bamwe n'abahutu b'abakongomani icyo kibazo kitarabonekera umuti ntacyo tuzageraho muri Kongo icyo tugomba gusaba dutegeje ni ngo kureba ngo abantu badufite nga honorable Rusenge Bonambe ugomba guhagarara akavuga ku mugaragaro ngo abahutu bose bari muri turinde n'abajenoside uretse ki niyo bari abajenoside bo bakaba babazi ari abadepite ba Nord Kivu ayo magambo akigomba akivuga muri ekisiyeze ntibona ko nda amahoro tuzagira uwo babona muri muhutu bakavuga ngo ni umugenosidere ndibamumutu mukongomani kandi bazi ko ari abakongomani nibyo tubagaragara yemwewe ni n'imiryango yose ya afurika n'ubumwe bw'ibihugu bwo muri iyi si bakamenya ko bafatira umuti ikibazo cya fdr ukamenya ko ikibazo cya fdr kigira uruhande nuko abahutu bo muri kongo bagashyira bakigana kugira ngo buri munsi bagere hano bitanwe n'abanyarwanda ingoma zigahinduka n'abanyarwanda kandi bazi ko hari abahutu bakongomani
urakoze cyane Laura Mugira neza turongera tukugarukeho ariko dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza aba batumirwa bacu kuri iki kibazo cy'ubushyamirane cyangwa se kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abahutu batuye mu ntara za Kivu ya Ruguru ndetse na Ituri. Emmanuel uranyumva?
Nakumva neza.
Uri hehe?
Ndi Rubavu.
Ikibazo cyanjye
ndabaza uburora mugira neza ndetse n'uwategeka ndumva bakomeza kuvuga ko ari abahutu b'abakongomani baba muri Kongo kandi ku bwanjye uko numva imvugo yabo ibyo bavuga ahubwo ndumva ari abanyarwanda baba muri Kongo kuko ategeka avuze ko bitwa n'abahema ndumva ari abakongomani kuki badashaka gutaha bagakomeza kwihakana u Rwanda n'ubwenegihugu bwabo
ariko
bashaka gukomeza kuba mu ibyo bibazo
Manweri
abakongomani batagomera
Manweri wenda nagira icyo mvuga kugira ngo nabo wenda ariko bari buze kugusubiza bavuga ko ari abaturage batuye muri kariya karere igihe kinini kuva mu myaka ya za 30 ibyo kandi bakavuga ko n'itegeko nshinga rya Kongo ribemera ko ari abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda
ariko byanze bikunze bahatuye bafite aho bavuye hari aho bari bavuye
reka duhe ijambo hategeka uragerageza usubize ikibazo cya Emmanuel
ndamwumvise neza uko abajije abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko bose ari abanyarwanda bafite ubwenegihugu cy'u Rwanda nabo mvuga babahema babikora nabo bakomoka mu Buganda, ubwo nabo bagita Baganda, ubwo nabo basubira mu Buganda. Hari nabo bandi bisanga ahangaha icyabi bitwa Abanyari bakomoka muri Sudani. Ubwo rero umenye yuko Kongo yagiye iturwa n'amoko gaturutse mu birere bitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Ubwo kuvuga ngo kuki tutataha tugasubira iwacu aho twakomotse, ndakubwira ngo basogokuruza irange sogokuruza yavutse muri 1914 avukira imisuru ahitwa Ijomba. Ubwo none se urambwira ngo nsigire mu Rwanda irange simbazi, najya mu Rwanda aho ndigeze ngeraho ntanazi, ahubwo njye ndi umukongomani kandi mfite ubwenegihugu n'itegeko rinyemerera gutura aho nshaka. Ubwo rero ngaba nagusubiza ntyo kuko ntabwo nasubira aho ntavuye, ahubwo njye ndi umukongomani nubwo waba wumva mvuga runo rurimi n'i Kinshasa nagereho ngaruvuga ndetse no muri parlema kuko tubyemerewe, kandi itegeko rya Kongo rivuga yuko uwari uri muri Kongo kugeza muri 1960 independance ikinzira ikamutanga muri Kongo, uwo ni umukongomani wujuje ibyangombwa. Ubwo rero udutandukanye na ba bandi binjiye muri 1994, abo ntabwo turi bo.
Urakoze Hategeka. Emmanuel wari ukiri ku murongo, hari ikindi wifuza kubaza mbere yuko tukureka ugakomeza imirimo yawe?
Nari nkiri ku murongo. None ntibumva ko bagiye kuzamera nka ba Banyamurenge bahora bitwa leta, ko mbona nta kintu ibikoraho, batakamba bagasakuza ariko ntigire ikibafasha, bo babibona bate, babona ikibazo cyabo kizahagarara gute?
Reka nsabe Nshuti Ntwari asubize icyo kibazo. Nshuti,
murakoze, ndabumvise. Kandi uwo musaza Emmanuel nawe numvise ikibazo yabajije nuko mugenzi wanjye Hategeka yamusubize, ariko icyo kibazo cya Emmanuel cyabanje kuntangaza. Nibaza niba adashobora kubaza amateka y'Abanyafurika cyangwa se amateka y'ibi bihugu duturiye. Sinzi, agerageje no kuvuga ikibazo cy'Abanyamurenge avuga uburyo nabo bitirirwa ko ari Abanyamahanga, ariko sinzi niba ahamya ko nabo ko Abanyamahanga ko batohorwa bakajya hanze koko. Twebwe turi Abakongomani bizwi na leta, kuko niba dufite n'abadepite muri leta ntawe bemeye ko tugira abadepite tutari Abakongomani. Ni nayo mpamvu niba agira ngo twasubira i Rwanda, ntitwasubira i Rwanda kuko siwacu, iwacu ni muri Kongo. Niba no gupfa tuzapfira muri Kongo, niba n'Abanyamurenge bavuga ngo tuzapfira muri Kongo, niko baganira uburenganzira bwawe nkekana wari kumva.
Urakoze cyane Nshuti Ntwari. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ariko bwana Nshuti Ntwari, Manuel nanone yari yibajije ese niki leta irimo gukora, mwebwe nk'abayobozi muhagarariye bagenzi banyu muravuga niki na leta kugira ngo ibyo bibazo byo kwibasirwa n'andi moko bihagarare mufatwe nk'abandi Banyekongo?
Twebwe tugerageza gutanga raporo z'ibiri kuba byose, ndetse ndakumenyesha ko na n'iyi saha mu minota mike y'isize twari turi hamwe na delegasiyo za leta tunabereka ikibazo cyacu uko gihagaze. Twe icyacu nk'abaturage ni ukuvuga ibibazo byacu uko bimeze, leta nayo igakora inshingano zayo ikaturinda, kuko ari inshingano za leta kuturinda.
Laurent Mugiraneza atarava ku murongo yari agaragaje ko nubwo Perezida Tshisekedi yashyizeho ubutegetsi bushya muri izi ntara ebyiri uko ari Kivu ya Ruguru na Ituri, nta kintu gifatika arabona cyari cyava muri icyo cyemezo. Mwebwe aho muri mu ntara ya Ituri, dore ko namwe mwahawe umutegetsi mushya w'umusirikare, hari icyo mubona cyari cyahinduka?
Kirahinduka kuko aho niyo ekade seje iziriyeho niho ibintu birushijeho kuba umuduge muri aka karere. Inzi niyo ekade seje ishobora gukoresha imbaraga zose ikagira ibyo ihindura, ariko aho iyo ekade seje
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Hategeka, wigeze gukomoza ku kibazo cy'uko hari abantu babitiranya n'imitwe nka FDLR, mukazaba ko iyo mitwe yarandurwa burundu kugira ngo icyo kibazo no kubitiranya biveho. Hari umugambi, hari icyo mubona leta irimo gukora cyangwa se ingabo za leta zikora kugira ngo iyo mitwe ihashwe, kugira ngo bo kudakomeza kujya babitiranya nayo?
Yego, na kumbishe uko biri kose turi muri Ituri, umutwe wa FDLR ntahumbayo, umutwe uhari mu wa ADF nabo. Ikibazo twebwe dufite nabo baje kwitiranya nabo, kandi mu by'ukuri sahe kuna abanyamahanga b'Abaganda ariko bageze muri Congo bakora icyo bita rekiritema, amoko yose yinjiramo bakoze bakoresheje mu gufata abantu rwagahato, bakaza gusahura imitungo, abo bafashe bakabajana, bamwe barabica bagafata abagore basahuye bakabagira abagore babo ndetse n'abana batoya bakabahereza izo ntwaro, ibyo birwanisho, noneho bagenda bagwiza amoko atandukanye y'abakongomani muri bo. Ubwo rero iyo bumvise ngo ADF yateye, noneho usanga bavuga ngo no, ngo ni abahutu na abanyabwisha, kandi mu kimbo cy'uko iyo ADF yabaye muri Congo irazwi kandi ko ari abanyamahanga. Ikibazo rero kijyaniranye na FDLR, iyo FDLR irimo muri Ituriho turi ndayibayo, icyo cyama kiri muri Nord Kivu za Walikale ndetse muri Rutshuru, iyo niyo hari FDLR. Nohino ikibazo dufite twanasaba leta kugira ngo idufashe igikemure ikirandure, kuko aricyo kituraje inshinga, aricyo kidutesheje umutwe ni ADF.
Urakoze cyane Hategeka, iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Bwana Laura Mugiraneza, uri umwe mu bantu bahagarariye urubyiruko rw'abahutu muri Kivu ya Ruguru, muri iyo ntara yanyu mufite bamwe mu bayobozi bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri leta, haba ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu. Ni kimwebwe mukora kugira ngo muvuganire bene wanyu, kugira ngo ibibazo barimo guhura nabyo bibe byahagarara? Ese mukora iki kugira ngo munakangurire urwo rubyiruko kurushaho guharanira amahoro, aho kugira ngo bashobore no kwirinda izo mvururu n'izo ntambara zimaze igihe n'imyaka muri icyo gihugu?
Urakoze urakarama. Icyo tugomba kuvuga ni ko abayobozi bo muri Congo natwe turimo, kubera dufite abadepite, tukaba dufite abaministre, kandi mu gihe cyose hano muri Congo tukaba dufite ijambo, kandi nuko abo bashaka gututotagiza kira buri munsi, nuko bazi yuko kweri umuhutu ahari hose w'umukongomani ndambara ashaka, ndambara akunda, indambara dushaka ni indambara y'amahoro gusa. Nuko ubajije ngo mbese ni kico abayobozi natwe dukora kugira ngo urubyiruko rwibone ko ruri guharanira amahoro, icya mbere dukora ni uko twakura amoko yose yo tubana hano muri Nord Kivu, tukaba mu ndara ya Kivu y'Amajyaruguru, tukaja mu nama, tugahura mu baraza intercommunautaire. Niyo tubanye nk'ikibazo cyo tubonye cyatuzanira indambara, tugashakisha uburyo twicara hamwe n'ayandi moko tukaganira. Nuko rero bari abaduhagarariye bari mu guverinema, abari mu assemble nationale, abari mu assemble provinciale, bose bakaba bumirwa kubona yuko buri munsi ibibazo byose bija muri Congo tugahamagara leta, nyaboneka leta murebo ukunda abakongomani b'abahutu batotejwe, twicare hamwe tuganire neza, nyamara ntidushaka indambarazo zose zizaga abahutu b'abakongomani, tukazamagana n'urubyiruko tukarushishikiriza kutoza mizo ndambara nuko rero ubu nukundo bihindu bihagaze nuko twa tuhamagara leta ariyo yo tudashaka kugira ngo imenye yuko ikibazo cyo mucumukongomani w'umutumukongomani batagomba gifatanya n'abahutu b'abanyarwanda bitaba FDLR abo uloni ya ishinzwe gushakisha ikabasubiza iwabo mu Rwanda batagomba kuyivanga n'ibibazo by'abakongomani b'abahutu. Icyo nicyo kibazo dufite ho kugira ngo bashakishe igisubizo ku kibazo cy'aba FDLR, ku kibazo cy'imbunzi z'abanyarwanda zaje muri Congo bakaziidentifya bakazisubiza iwabo mu Rwanda bagasubira bashaka ati buri munsi mutoteze umuhutu umukongomani kumushakishaho indambara kugira ngo bagende bamwice. Nuko rero muri bene wacu bo muri Ituri icyo tubakorera ni ugutabaza leta gusa kubera tuzi ko leta ifite ubushobozi nubwo MONUSCO tutayigirira icyizere nayo tugayihamagara kuba ari ihagarikiye ONU bagashakisha uburyo ukunda uko FDLR zabona igisubizo cyabo nabo bakatuvangura n'icyo kibazo cy'aba FDLR bagasubagavugana igisubizo igisubizo ku bibazo bya ADF nanu bakareka kubivanga n'abanyagwisha bari abahutu bavuye Masisi bavuye Kare bavuye muri Rucuru bagiye kwishakira imirima. Icyo turiho twebwe n'abo bayobozi bose badukuriye bari muri guverinema ni uko twese dushaka amahoro tukaba ku mutekano buri muntu w'umukongomani ahari hose akemera ko undi n'undi nari umukongomani kandi ndari ugushakisha identite yacu turayizi turi abakongomani ndari byo gushakisha ibyo dushaka twigisha abakongomani bose ngo bamenye ko igihe cyose tuba dushaka indambara bari gutoteza umuhutu ntacyo bazageraho. Icyo dushaka twese ni amahoro kandi n'urubyiruko rwacu twese tukaba turushishikariza gushakisha amahoro bakava mu mitwe ihorana y'imigwano.
Lora mugira neza hari umuntu twandikiye ku mbuga zacu yibaza niba byoroshye gutandukanya nkuko warubivuze abahutu b'abanyekongo ndetse n'abavuye muri Rwanda abavuye mu Rwanda cyane cyane ko nabo byitwa ko bavuye mu Rwanda bamaze gutura bakagira imitungo bakabana n'abaturage basanzwe akavuga ko kubatandukanya bishobora kugora.
Icyo rero nicyo kibazo tunafite muri Congo kubera bose bavuga ngo ndo bashobora kurondora bakavuga ngo uyu ni umuhutu w'umukongomani cyangwa uyu ni umuhutu w'u Rwanda ariko si ninde wayoberwa iyo FDLR iri kandi twebwe tw'abahutu tuhinga twahinga muri Congo yose k'abantu bazi ko tuhitagise amatagise donc iyo tuve kugira ngo uje mu murima wawe natwe tukaba tuyiriha kuri FDLR amatagise ubwo aba guverinoma yacu iyobewe aho FDLR ziri nuko ndambaraga nyine iyo guverinoma yacu ifite yo gushakisha izo FDLR aho ziri kandi zikaba zizwiho ziri ariko nubwo rero n'imbunzi z'abanyarwanda nazo zikaba zizwiho ziri ziri identifiye kandi buri mwaka bakongomani raporo ya Congo ya guverinoma Congo ikavuga goti ngo muri Congo hasigaye imbunzi zingana guca na guca none se abo maraporo bashaka bavuga ngo bazihizo umubare w'izo mpunzi bataziho ziri donc ni ugushakisha kugira ngo batuvange nayo moko hariho n'umuambasaderi wa Amerika waje arambaza ngo mbese ibo twebwe bakongomani ndo twokakira abahutu b'abanyarwanda tukabivangamo ikibazo cy'abahutu mu Rwanda kigashira. Ndamubwira ngo abashigikiye Kagame abashigikiye u Rwanda ni mwebwe Washington muvuze ngo guturuka none habe ibiganiro by'u Rwanda n'aba FDLR icyo kibazo tugikemure kije iruhande byoshoboka. Ikibazo ni kimwe abandi umuryango wa ONU barabizi wa Afrika bazi ko ikibazo cya FDLR abashaka baganire n'u Rwanda bakaja mu Rwanda bagakemura ikibazo cyabo bose bakasubira mu Rwanda. Uretse rero no kugira ngo bamenye ngo uyu ni umukongomani buri umukongomani azi aho yavukiye afite umutware afite agasozi afite umurima nuko nuta utagiriwe abandi kandi turaziranye niyo iyi ankete iri serie yozigakogwa kandi twe tukaba tuyitayari gukorabora na guverinoma tukabereka uyu ni umukongomani undi ari umukongomani ariko ndari kuberekana gusa abo bafite igisubizo kuri icyo kibazo cyabo cy'aba FDLR n'impunzi z'abanyarwanda bafite igisubizo kuri ku kibazo cyabo twabishobora ndakugira ngo ngo tuziranye turazi buri muntu afite agasozi ke afite umwami we afite umushefu we naho turi muri goma dutuye baratuzi twige dufite amashuri twarahigiye ndaho wavuga ngo waje kuvanga imbera hamwe waje kuvanga FDLR waje kuvanga imbuzi mu Nyarwanda n'abakongomani babahutse
urakoze bwana Laura mugira neza kuri telefone dufite umukunzi w'ijwi rya America Joe wirwe neza
niriwe muraho rya America
uraho nawe uri hehe
ndi mu Lusaka mu gihugu cya Zambia
ikibazo cya
ikibazo navuga n'agahinda nda byose biza gucanga urabye ukuntu igihugu kibanye cya Repubulika Demokarasi ya Congo kibayeho ama nkaca mbona irya raporo yasohotse nkabona yuko igihugu cya Congo gifite ikibazo kitegwa n'ibihugu navuga bigikwikuje cyabo u Burundi u Rwanda na Uganda kuko byose ni ibihugu bicizeye ko ibintu byinshi mu busanzwe abantu badurumbanya igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo ibyo bihugu batatu kubera ko udarumva abahutu mu baravugwa cyane kuko genda kurikirana cyane politike y'ibi yaga bigari
gerageza ubaze ikibazo cyawe ariko kuko dufite umwanya mutoya
ego ikibazo jewe nariko ndabaza ni gute izo ngorane zohera abantu bakabaho mu mahoro hama ibyo bibazo by'amabiza ngo ubwoko bubigahera hani nicyo kibazo cyanze nagomba kubazanya kuba mwimisha makuru
reka dusabe nshuti ntwari twabikomojeho tuvuga icyakorwa kugira ngo ibyo bibazo bibe byakemurwa musaba uruhare rwa leta hari ikindi mutavuze mubona gishobora gukorwa kugira ngo ibyo jo yibaza bibonerwe umuti
yarakoze bwana Benarite icyo tubona gishobora gukorwa kandi gishobora kugarura umutekano bwihuse ni uko leta yafata responsabilite zayo leta ifashe responsabilite zayo ibibazo byose byashira kuko ikintu cyishe Congo cyane cyane ni tribalisme harimo tribalisme irenze kuko usanga ndetse no mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru nabo bagenda bagize urwango rwa tribalisme ukumva ko umudepite niba ahangara kuvuga ngo uriya muntu ni umunaka undi minisitiri umuntu urahagarara ari ari nka pasteri nangwa se ari umubwiriza yagombye kuyobora abantu ku mana yigisha ubumwe ahubwo akigisha amacakubiri ngo barana amoko runaka barana abantu runaka abo mu bantu kandi bakabikora gutyo leta irebera ntihana abantu ngabo ngabo bazana ivangura ry'amoko muri leta ku mugaragaro niba leta ishobora gufata responsabilite zayo ngo nibyo ngibyo bishobora gushira nta kibazo
hategeka wowe hari icyo wongeraho
ngewe icyo ndongeraho nani ivangura kuko nani byo rizambije Congo kandi ntabwo ari muri aka karere gusa ni hirya no hino ubwo amaprovensi menshi ya Congo afite icyo kibazo ubwo rero uko kurebera kwa leta ya Congo niyo ntandaro yo kuba tubuze umutekano ndabaha urugero tariki 16 z'ukwezi kwa 9 2020 haje kwandikwa urwandiko rwanditswe n'abakuriye isheferi y'akarere turimo isheferi ya Chadi rusinyweho na mwami n'abagenzi be bakuriye isheferi kandi aribo batugurishije imirima bari kuvuga ngo abanyarwanda baturimo basaba leta yuko ibirukana ubwo urumva abo ngabo bari bakwiriye gukurikirwa n'ubutegetsi ubutegetsi bukabakurikirana bakababazira iyo ibyo bintu babikuye byanaba ngombwa bakabafunga ariko uko kurebera niko gutumije Congo ikomeje kuzamba cyane ndagira ngo nko muri izi ntambara aho tumaze gupoteza abantu tubona iyo nyirabayazana wabyo akaba anariyo ituma buri gasiko cyangwa se buri bwoko bwishatse rukundo bwa kwibeshaho bitewe n'uko leta itihutira gukemura ibibazo ngo ibirangize ngo kandi irandure umuzi wabyo. Ubwo rero byose ni leta ibikora kuko mwavuze kuri etabesiyej turi kubona ingabo ziri kugenda zijya hirya no hino, ariko ibijyaniranye no kugira ngo bakurikirane umwandi bamurandure mu karere abantu bave mu kayubi baricariye gutyo gusa wagira ngo n'abapastoro bari mu makanisa. Ubwo rero ibyo akaba ari byo tureba tukumva biratubabaje cyane.
Urakoze cyane.
Sinzi icyo leta itekereza.
Urakoze Hategeka. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma. Laura uranyumva? Laura uranyumva?
Yego ndakumva.
Uri hehe?
Muyinga.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane. Laura ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Dusigaje iminota itarenze 10 mu gusoza. Laura mugira neza, uri perezida w'ihuriro ry'urubyiruko rw'abahutu b'abakongomani aho ngaho Igoma muri Kivu ya ruguru. Mugenzi wawe Hategeka yaravuze ko leta ikwiye kongera imbaraga mu gushakira umuti iki kibazo. Muri iyi raporo y'abahanga ba ONU yasohotse muri iki cyumweru itunga agatoki ziriya ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kuba ntacyo zikora kugira ngo zibe zarushaho kugarura amahoro n'ituze muri utwo duce. Uruhare rw'izo ngabo rwo mubona ari uruhe?
Urakoze Rakarama. Tuvuga ko twebwe guhera kera urubyiruko muri Congo nabyumvise ko kwanze MONUSCO ndacikora kubera MONUSCO yaba niho indambara zabaye nyinji n'ubutsiko bufite imbunda bukaba bwinjira hano muri Congo. Nuko rero nukuvuga ko MONUSCO ndakintu yadufashijeho kandi abantu bakicwa MONUSCO ibareba. Donc muri Congo abakongomani bose ndakintu tugomba gutega kuri MONUSCO, na nico twasabaga ko guverinema yaja kugira ingufu cyane ikazana umutekano ku bantu bose. Ariko muri byo byose iyo MONUSCO n'umuryango w'abibumbye bugashaka ukundi bamara ikibazo cya FDLR n'impunzi z'abanyarwanda kari kubera ko ariyo ndandaro yo kwicwa kw'abahutu b'abakongomani, kandi icyo kibazo kikagirirwa umuti byihutirwa n'ikibazo cya ADF. Guverinoma igafata imbaraga zayo ikafata igashakisha ADF Naru igashakisha FDLR igashakisha igisubizo kw'ibyo bibazo byose, aho ndi abakongomani bose bakemerana bagaturana hamwe hakabaho n'ibiganiro by'abakongomani bose abakongomani tukemera ko abandi nabo batavuga ururimi rwabo nabo ari abakongomani. Ibyo ni byo dusaba muri Congo.
Hanyuma Nshuti Ntwari, urumwe mu bayobozi b'ubwoko bw'abahutu aho ngaho mu ntara ya Ituri, mugenzi wawe yigeze kuvuga ko abaturage cyangwa se abantu muri komunote yawe basa nkaho bagoswe badasohoka, ubuzima busa nkaho bwabarangiranye. Ni iki murimo gukora kugira ngo amahoro n'ituze abaturage bongere kugira urujya n'uruza bigerweho? Nshuti Ntwari.
Karere ka Boga ndetse turi muri rusange tumeze nk'abari mu icupa, kuko ntitwaje imbere ntitwaje inyuma, turi hagati kuko impande zose twarasananiwe. Ni ikibazo dufite gikomeye, nta bitaro nta kirengera. Nayo mpamvu icyo dusaba ari uko leta yakoresha imbaraga zose ikakemura ikibazo cy'abarembere bari mu karere nangwa se bari mu mashyamba batuzengurutse, noneho bigatuma byaha n'abaturage n'abaturanyi bacu duturanye nabo icyizere yuko turi abaturage bagenzi babo, kuko ikiduteranya nabo se ikiri kuzana urwo rujijo n'abo barembere bari mu ishyamba leta itari gushobora gukuramo, noneho bigakomeza kuba urujijo mu baturage muri rusange. Icyo kintu bakidukoreye leta igafata inshingano zayo izayo akirukana abo barembere bakajya kure yacu ntibabe hafi yacu, mbona abo umutekano gwagaruka kandi noneho hakabaho n'ibyicaro by'amakobya by'abaturage nangwa se bya komunote duturanye tukabwizanya amanyakuri by'ikibazo kiriho.
Urakoze cyane bwana Nshuti Nshuti Ntwari, urakoze. Hari umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma, reka tumuhe ijambo. Benoit wiriwe?
Niriwe.
Uri hehe?
Ndi Burundi.
Dusigaje amasegonda make cyane, ikibazo cyawe.
Ngo ikibazo ngomba kubaza, none iyo mitwe y'inyeshyamba iri muri Congo ifitanye isano na bajya abantu bakoze genocide mu Rwanda muri 93?
Muri 94 nibyo ushaka kuvuga? Ndibaza.
Muri 92, 93 gutyo kuduga.
Icyo kibazo sinzi ko kireba aba batwumva, ariko Ategeka Isaac, hari icyo wavuga kuri iki kibazo cya Benoit uri Burundi?
Iyo mitwe avuga ibigwanisho ariyo nga FDR ino muri Kongo dukunze kuvuga karintera hamwe abayobozi babayobozi bayoboye iyo mitwe na nibo bakoze ayo mahano muri Kongo, niko tubyumva kuko ntabwo tutari tubari twabonye baduhungiraho, ariko abo nibo bagiye bakora ayo mahano iyo ngiyo. Naho nk'umutwe wa ACF Nalu wo ukomoka mu Buganda, niho ukomoka, ufite icyo wapfuye na leta ya Museveni wongera muri Congo, ariko ikibabaje ni uko wahungiye muri Congo wagiramo ubwo ukaba ukomeje gukora mabi. Ndagira ngo ubwire bwana journaliste, abantu bari kubagwa nk'amatungo, abantu bamaze gushyirwa ku gicaniro, aho bajya bakeba umuntu ntambuwe ntamba abandi bagateba umutwe bagatereka ngahariya, ibyo ni ubwicanyi bw'indengakamere bw'inzira za violence ziri gukorerwa abana b'abakobwa batoya cyane. Ntiwareba ukabona ndetse n'ibintu biteye ikibazo, gufata umwana w'imyaka 6 bakamwinjizamo ideoloji ya gisirikare agaheka imbunda akagenda kumubwira ngo yica abantu, akagenda karavaza nangwa se akicaka akarangiza, mbese nibo badusumbuwe bari gukora itsembatsemba muri Congo. Ubero wenda turagutoza ngo uri kubivuga ngo amasaha ari kurangira, njyewe icyo nasaraga nka rekomandasiyo cyangwa gusaba leta ni uko yadufasha abo bantu bagasubira mu gihugu baturutsemo, kuko nibo bari kugenda batuzambereza igihugu, noneho ugasanga twe b'abakongomani dutangiye guterana mu mitwe, bamwe bakeka abandi abandi bakeka abandi, intandaro iturutse kuri abo ngabo. Ubwo rero idufashije nk'umwaka karere duturiyemo bayegeje hirya ngande, tukaba yegeje hirya leta igahagarara kigabo ikaba umubyeyi nguko ari umubyeyi, noneho twagira umutekano. Ibindi bibazo twajya turicara nk'amakominote noneho tukabirangiza, kandi nta niyo nzira twari turimo ngaba batwakiriye ubwoko bw'abawotone batwakiriye abanyari. Ibiganiro byari bikomeje bimeze neza kugeza ubwo bari bamaze gushanga na komite mixte igize abahutu abahunde abandandi no gukorera mu Bushekeri kugira bari bukundu bahasha ikintu kiri kuzana amacakubiri muri bo, ariko bitewe n'uwo mbuze waturutse hakujya mu Buganda yongeye kubidobya yabaye kakaputa anariyo mbambu turi gusaba ngo leta idufashe ibegeze kure kugira ngo tubone uko dutura akarere kacu mu mahoro ndetse n'umutekano.
Isaac Hategeka ni umujyanama muri kominote y'abahutu b'abanyekongo mu ntara ya Ituri. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire munagaragarize isi ikibazo murimo aho mu ntara ya Ituri. Wakoze cyane bwana Hategeka.
Yego namwe murakoze cyane.
Nshimire kandi na Nshuti Ntwari, ni perezida wa kominote y'abahutu Ibonga aho naho ni muri Ituri. Bwana Ntwari, nawe nagira ngo ngushimire kubwa kanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane bwana journaliste.
Nshimire kandi na Laura Mugiraneza, uyu ni prezida w'ihuriro ry'urubyiruko rw'abahutu, akaba ari Goma muri Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Mugiraneza, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Nane ndagushimiye bwana journalist, ariko mukadufasha ko ikibazo cha FDLR cyagira umuti u Rwanda rukemera kuganira nabo abahutu babo kongomani bakagira amahoro nyaboneka.
Urakoze bwana Mugiraneza, nshimire namwe nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya gatandatu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.